mwaramutse neza dususuruke shutiza dususuruke ibiganiro byanyu byose bisange ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu voa akadomo com ahanditse ibiganiro umuziki
twanyita mwene Karori abandi mu Rwanda i Kigali nkaba ntashya umuryango wanjye uri mu majyepfo harimo papa na mama n'abavandimwe banjye nkasuhuza na muzee wanjye sogokuru nkasuhuza n'umutipe witwa bakunda kwita ruhu rw'inda nkasuhuza na murumuna wanjye uri aho muri Amerika i New York n'izindi nshuti duhurira kuri Facebook ntarondoye amazina by'umwihariko ndatashya abantu baherereye mu nkambi ya Mahama n'abantu barwariye mu bitaro bya Masaka no mu bitaro bya Kanombe bya gisirikare aba nifuza indirimbo yitwa Sugar Daddy ya korali Twiyarure Kabeza kandi usuhurize na Eric bagiriye ubusa ndamukunda cyane nawe kamirindi ndagukunda wowe urabizi
ndagushimiye cyane pe naho ubundi bagira ubusa ubu ngubu ndibwira yuko ari mana twumva rwose
yego
umunsi mwiza
yego namwe
Tu la tempestad tugambane ari nabafuguzi nimwumve iryo shano ibyo byose birekana wisigeze ubukungu bwisigara hungabanye dore amafaranga yataye agaciro ubu narajya n'uruboho ku isoko agacyuri aho ninica nikize imishahara n'igihaza abakozi hirya no hino byabaye ibibazo abantu bikomeka ku butegetsi imyigaragambyo yabaye urudaca abagabo bashyingirwa abandi bagabo abagore bashyingirwa abandi bagore bagasezerana bagakora ibirori ibyo binyuranye n'ubushake bw'Imana nibuka iby'i Sodomu ndetse na Gomora maze kukajimanira haribura dore ubwenge koko bwaragwiriye none isi yabaye umudugudu umwe iragerageza gushyira hamwe mirebe uko yagabanye ibibazo faranga rimwe riranugwanugwa kandi kigezweho n'amashyirahamwe dusigaje ku mifirimbi ya nyuma tugahatirwa guhuruka k'umusumbe ibihe biruhije ubu twabigezemo abantu barasinziriraho bicaye barara biga byose wisita basiga abakira bakene bose bararushye nta n'umwe worohewe bose bararira kuko badashyikira ibyo bararikiye
Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa kumi n'ebyiri mu gitondo. Adress radio yacu @gmail.com. Nkunda Shimwe Nehemi yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati muraho Toma Nkunda yego ndaho ndakomeye nawe se n'amahoro. Urakomeza rero uti mperereye DRC muri Kivu y'Epfo. Ndasuhuza ababyeyi banjye abarimu dukorana kuri Ecole Primaire Tubangwa Tulambo n'abantu bose banzi ku izina rya Shimwe Nehemi Nkunda ndetse namwe banyamakuru mwese. Indirimbo ni Mwana wa Damu ya Orchestre Impala. Nkunda ubundi iyi ndirimbo yitwa Niki watanze kandi ntabwo ari ya Orchestre Impala ahubwo ni ya Chorale abagenzi y'Abadventiste bo ku Muhima i Kigali mu Rwanda. Niki watanze
Yeah.
Susuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Ohereza numero yawe ya telefone kuri Facebook VOA Radio yacu cyangwa kuri email radio yacu @gmail.com. Tuzaguhamagara rwose maze ususurutse abawe.
Nereka k'Imana Kigali ku Kicukiro. Usuhuza umuryango wanjye uri Muhanga. Usuhuza n'abavandimwe wanjye bari Gikondo. Chuti wanje wiko sengala miuri Gikondo muwa mera karine mbono oneo
kituwa mguichi
chako umusara wa jepori urakoze chano
na urakoze chano musi mwiza
ego naamu
Bobo Prone the beat.
I'm coming home.
Humu kambwe ba drama. The main barabis. The main.
I'm coming home.
Byari bigoye cyane. Marina urabis. Manu shimwe chapter.
Amahoro
kuvange shalom shalom. Abadapfuye barabona na amina amin. Nkuko bidahira bose ukiriho shimira Imana ikuraho umubyeyi wabyaye atandukanywa n'umwana. Bijya gutangira ku itariki enye mu rugerero umwanzi Yesu yatatumiwe yazana umunabi mu nzi wanjye nta rwango intonganya zivuga nazo zije. Jay Polly w'umusani yahinduka umunyabyaha atyo. Itariki nimva ku mutima iyo minsi yaranzwe n'amarira abakunzi batakamba cyane abanzi bari ku icupa. Amaso abona rubi mu makubu habonera inshuti ko bambwiye bati yagiye kera kubusa bati niba ari kaba kanasimbuke panda gari bati niba ari umutari na jipingu twebe amagambo si ukuyavuga bacika ururondogoro inkuru yari je kuvuga TV na radio abavuga batanzi bati navumwe n'umugome abanzi neza bati n'impanuka si uko ari mubagize aho nari habo twabanye n'imbarwa turwana n'umusaraba wawe nta muvandimwe mu murwa
sekugurikanye kujabona ikisi yose menye iby'amaranga mutima ya turukunda igoro.
Batikabaka kukurekura ntibishoboka abametre nibitabo ubwo bahaguruka ingingo ku ngingo izimfata zimirizi nyiza bavuze ko nakiremera nk'amabuye nabwiwe ijambo nsanuri kurota nkanuye sindi umugabo ndashona ntinakunanizanya sindi nyirabayazana suko ndi suko nkora nzi neza kuteza imidugararo mu rugo rwe ni koko umurage we nta kindi ni imiyaga nabaye umupfapfa w'uburakari buse vuba sinabaye umunyamakenga ngo nirengagize ibitutsi nabambye sindakurura itegeko ntiryampereza ndwana no kutagenda ngo nci wamperezayo uwababeshya ko ari kubwe yababeshya nihashimwe Imana ipangira umuntu ibikwiye top top hirya n'ijwi rya nyundo uburoko nk'umusaraba metse ni yale yale bigusaba kwiyakira niba atari ibyo kuzabukorozagara
sekugurikanye kujabona ikisi yose menye iby'amaranga mutima ya turukunda igoruwa nagura amakosa.
Nishere ni kwimunzani w'ubuzima. Yari kibamba ariko ubu ngubu inyuma y'igipangu. Yiwera amakuruci. Main on the top. Marina baby. Uyu mwaka ni noma sana maze. Jay Polly. Bobo Pro.
Everybody say I'm coming home.
Coming home.
I'm coming home.
Yenda, the sky is not the limit.
Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke dususuruke zose ziri ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu voa akadomo com ahanditse ibiganiro umuziki adresse yacu ni radio yacu @ gmail akadomo com naho Facebook ni voa radio yacu. Dusoreze ku butumwa bwa Dusengimana Jean de Dieu w'imuhanga mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com ati ndabakunda. Dusengimana we natwe turagukunda pe. Urakomeza rero uti ndasaba indirimbo nzataha Yerusalemu nshya ni ya Cyprien Rugamba. Ishimishe abimuhanga bose n'abagatolika bose. Murakoze. Dusengimana Jean de Dieu na urakoze. Nshuti zacu mwese kandi uko mungana namwe rwose murakoze cyane. Mugireho ikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Oh, my God.
Nipe mapenzi mangu, mapenzi mangu, nipe mapenzi mangu.